To you, the mic I plead. Have a merciful eye on me. Yours sincerely, Rhymes J. Mike kano kenkukute. Ngalo zange n'obuwombeefu nkwegayiridde. Kwata akalimi k'essaawa tusaamu katono mu budde. Projection yo maaso ndabe wennyimiridde. Nga ndi n'abakungu ffenna batimbye ku bipande. Olibo wandiisa erinnya lyange waggulu ku lutimbe. Selekta leekaane nga ndabyeko mu kizimbe. Abaana basanyuke, zebbiiti tukasuke. Nga ndi wamu naawe Mike kenkulabyeko nsanyuse. Abatonde kuliranga kuba eri toyina kyolese. Nsuubiza okugonderanga twegase kale tupakase. Hip hop tumuwase, zibbiiti tuyonse. N'ebitone tuyolese empisambi bulijjo kale zondaze. Lwaki buli lwe nkuba essimu yange gw'oginyiganga bize. Gwe mukulu wange ng'ambangako w'olaba nze nga mbuze. Gwe mukulu wange ng'ambako bw'ondaba nga mbuze. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kubayisaako kikopo kya buji. Kale nno nange kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange fulempiki ey'amaanyi mu kazanyo ka draft oba chesi. Mbere even number bongata mu hip hop sequence. Sentence ku sentence stekeo impact etabaddewo mweno course. Bless me above all nze mbere bossi. Njawula mbala enzo mpe adult dose. Bwe kiba kiganye nkukiriza kalokoze se force. Then kawine we toss and jaw will blaze. Mu maaso ga press olukungana nga bakoze conference. Mu muto tuleke mu space. Omunabeeranga Rhymes zaffe yeberenga sosi. Tukulukutenga byasi. Boba studio fe tukozesenga bass. Njogera kuba tesi. Ab'ebika ebigoye nga ate bakifeesi. Kozi muyete mbeera mu loss. We came for a purpose. Never to walk like a tortoise. We work for a status. And all is to leave a legacy. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga ku lumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange Mike kenkukutte. Tusaamu katono mu budde. Ondagenze we ndiba nnyimiridde. Waggulu ffe ku bipande. Je sign autograph. Ngoloba fani baze bazisaba. So boy, I run it right.